eden godi yande joni tori min ta chapan tati nani kibaruje fulfulde studio kalangu ko re jamone e modon ni ko watta ciudi hembere kawon ko sami to enda men sero region mo difa himbe hembere taddu kawon ko ma ele kero leydi niger fu dum wonno ko bonandaji ndiyam ko wadi ko wurtina e nyalade endan en nanan ko dum lati fu nonni fawar jondure region mo maradu kondani tawama ko watto hono himbe ujunaji no won ko nangi jonte pabbe be enda ele nyalade do le loctrote endan dakoro kandu ko ndam loctrode endan andina en dum dum yara yewtal men pinande studio kalangu yara en to endan ono commune mo kolo region mo tilaberi to kalte hala jonde jam kanyo e fawar jondu kondani potale pabra ko bibbe wuro suman amadou janganta habaruji di enda e fulfulde nani yar kalde le ko ekibaruji di ni no tawani hono le nyala chakitide endan ndiyan tobi sanne dum woni baltar chakitide enda tan enda men sorwa dum wadi du kondan basi sabu dum wonno ko may lawan grema mallam latte ko secrétaire to enda mairie mo men sorwa o wi do enda ni ciudi ko watto keme kay won ko chami ele wakati majum kam won ko halni mani Musa Bandimi
arandere bala janude ede gada hemre idabel mudu noodi bangere jamburu diandan en bonni sanne tatabel mundu biro lamido on en nyibdidi en fuyani kase noodi bangere go en ton hadde kairdu diyan nyamine sanne ga himbe be en fajoni noodi gom e yasi derbal edidi diyan tobudan dan en dan bonni sanne der wuro mayne mer mayne mala ibrahim tanja onoddi ardibe o shabe be gardon en hiccikenga kambe ma bonnere ko diyan dan en wadi dum haydi ni kebe sanne dum hoji fotoje de Allah jabi be gaddanam men balla sadornan dan en to diyan yaale yawtano woni wala himbe na don non nyiba goddo ba a famini dum do ilalirgol diyan no jabata
woni bayajiwa
nanar fila bonan diyan ko wadi der leydi Niger ni faande ko wotti himbe ujunaji hembe chapan nayon kam won ko dum meemi e leydi ndi fu dum wonno ko fawar joni sarusi kaw jido fila rengol himbe wurtin e le nyalade le ko murtino nobe kolli wiide hono faande ko wotti himbe hembre e tato kay en woni ko mayi e le chamul ciude je mudum en e faande du kono wobbe yolibe le ndiyel den endam rejoji ko dum burdi nangude sande kam wono zender kany e maradi zender to hisama ko wotti himbe ujunaji chapan e joyon kay en woni ko ndiyan dam meemi nonno du kono ni maradi ko wotto himbe ujunaji noga e nayo kam won ko bonan ndiyan dam meemi yonka ni en kala halande na gudu kono e jonde jam to endan difo won ko njaaten do laati fawrjo ni honno no wodi chadale sanne har filla ko dartunde na gudu region enda sabu himbe je taabe don enda no wuri be wakkati Allah fu kippitan no wade don himbe no dilliden diwte nonno du kono se diwta wi'e seende gon ko hokka ko joomu en yofe wartire dum du kono kulno laati de dum torra sanne dum saabi jingonobe bibbe leedi kalti le region enda Hassan Bello goto mabbe nan ko hani gidi Abdurrahman
la situation sécuritaire
fi rafide na ko del leddi difa ko sakiti dum woni tan e dum be do fara diwtol himbe der wuro jinjimi loreji lawol kinganji yago jinjimi diwtol himbe wi'e tiede gaddi den ko jomun yofi ko ne bay lore loctorore gon dildi dama nyaloma telku satarma mawdo joni ko himbe tawa der mun kan woni diwol himbe gombe takkol wenu chad minen e gide amin fi rafide na ko no woni tan no be do minen gatta dane yago e horebe gadda balla do fi rafide nako gu ko watta himbe reno hawtade are mu
pour sécuriser la population et leur bien
nane fawar joni hala fille denago regime difani gonde dun du kono hisama no gay e jene war chapantat lewru utunu endan wonno ko watta himbe ujuna sappo e jeegon dilowi hono hoggoto be ndesa nano gam batte alle be joodo kambe dilowi be nokkuje mabbe endan les communes mo kabe lewa region mo difano ni o sha hali halaka endan ko o sha hal do o sha wonno fedde hawjinde fille ko narto hono waddo ballaga mun do faabotobe yaro faabede be endam duniyaru nenene kabe bi himbe be du kono ko duudi fu do gaynani ga alle e kippitande ko no wade himbe wardobe kabord andaka mo en nontu o sha be diti wiide ni himbe dilube endam fu ko duudi mo fu ya hana ele wuro wi tengo kinjandi na du kono gallure ne difa nanni fawarjo ele kibaruji meden ni hande de eden kala hala fawarjo ko wattu himbe ujunaji njoyon kan ko hisa ko nangi hono jonte pabbe de enda ko windal electoral to enda d'accord region mo maradi ele nyalade de do dum du kono wono ko horejo electoral enda hali o wi kan on fa hande hunde se jewama ko wonno beyda hono jonte pabbe den torre himbe kan woni himbe no kokki arkillaaji wobbe no ciodde kan woni be galla e be nawto no wodiri eno sa gonda no woni inde ma kanko loktorojo mawdo loktorode enda nan ko hande bande min Adamu Umar to endan e d'accord
abunde shahi
Loko ya wata nyao pape jetire witine deko wata himbe ujine jego kime joyi kampe ngoni pe nyao pape nangi de lady dokoro ngarpe loktoro non nifa jetire witine nwata himbe ujine joyi atai suka na maudu wakati ku yilaru wilda wata himbe chende nama arki laji hautadi mbala ka CPS wadi mfu hatai woyi nogodi de lady dokoro himbe penkangodi ye bare mepukata ko de arki laji mape uwope do no chonna arkillaaji dibe kokketi safare de sukaabe hokketi fa laabi tati kokkol aranol gol tan watte yeso loktorobe denni lawol didabol e tatabol fu gada loktorobe dum watte saarobe do kokkata
bim tani bas baade wonnan
nani jankay region mo tawa nokkuto fa hande ni batu wada gam batu fudde golleji dum do aljumar den hon ko dum wada golleji no watte ko tawe hon kalaasiji to sukaabe jangoto to warre cekke to warre hudo ka sendan na ko warno enda fu itte dum du kon nambe bi dum hono yewan hono lawol nyibdeji ader ka won ko be gadir to dum dum du kon nan hawri jam are be kali halama jum be dari labi majum be bi du kon nan han dum watte ne kulantareje podoje lantarci e nangi Umar Hassan kam wodi docteur kawjido fi ko narto jande departement mo tawa nan ko haani Abdoulaye Aoussouk.
Le forum qui réunit aujourd'hui rentre
dans le cadre de l'endani wono fuddude golle ittugol kalaasiji hudo e der gallure tawande endam sarusi kawjido filla jande departement mo tawa DDN tawa go wodna le kuliji hembere chapande jegon potordi der majjidu kono no wodi no gaylati joben te no endam no wodi fa handen sarusiji potordi joy di jande francir tan kanye goto mo jangete larabure francir le kalaasiji ujine e kemtade no ga jeddi ko wodi dum keme je chapande jeddi fan tan woni kalaasiji ko warra siminti keme jeego chapande joy joy di kono fu warra kanani hudo e cekke nena se jewama yerno keral gure leydi ni enda wodi chaddor ma jar filla jande ni gallur tawde kono tawra saddor mo endan on saddor mo du wono tawre de classiji ngadira di hudo
de dominance de classe en payote sur l'ensemble des établissements
nani en kala hala nyamri jong oni nandi e jokkay dum jabi woni hono nyamduji ko sotte le lumoji fuddi ciede mun jippo dum wonno ko fane sima sarusi kawji do tokkitade e halde kibaruji lumoji nyamri leydi niger halde e le balde de enda be mbi ni ko be murti aljumarnde enda be mbi ji gauri mbayeri kamanaje fu ciede mun don jippo seda seda dum wonno ko Umar Hamma hanto en do enda
yaru no sima sarusi kokko habaruji lumoji nyamri wiri sababu jippagol ciede nyamri kam woni chonirol nimbe nyamri e koyirda kambe kokkol mu en e fahande kambe gauri kairi ko tawan e gauri Nigeria botoru gauri ko kiloji hembre der gaya bud ujinaji tati e keme jegon to buri chadade kam woni gote sonata kana bud ujinaji jeddi e hembre mbayerdu nim sakuru kiloji hembre din sonata kana bud ujinaji tati ekeme jena ito enda ngengimi nder lumo gote tondu sonete but ujinaji jeti e hamre kama nari sakuru kiloji hamre dun budi ujinaji na ikawani kosane teto enda sahi kurfan budi ujinaji jeti hani enkoji nder ledini sakuru maro kwa kiloji chapande jodin ender jeti revitinde no wano ni totawado budi ujinaji nai. No sone doganduchi elumo abala budi ujinaji nai ekeme didi kam elumo tanut e iferwan
na wonta gacha kamar hama min jetti masane jonkay sey kale hala du konda ni hono potale pamra hakure mobe durobe hunno ko lati e le wakati dungo wakati ji godon e dum wada woldeji de hiktande hikka region mo zendel be bi e dum deccini hakkunde remobe durobe e fa hande du konda ni hono kulde fu non yaaro no hanir tafon dum wonno ko lami do fulbe to en zender mbiyetedo fa hande ni hono haadi gurgudu o halani bandimin zarbukar
pour le moment la situation elle est très calme
to genanda ni fi on no de ini nangude lebbi didi yaade lebbi tati hautade e pelle mballobe de to min kebi yaade der no kuje durande den fu misali le damagaranta kayya wodi du e hala kakaltanka min itti nimbe tawabe e golle der nokku on miden kem modde gurti din ko watta tabe durobe egga hodambe be keba lawol jurude le lebbi garoji wodi no kuje durdure den fu no kewi ndiyam hande denne nodda gal an yaade to durobe remobe be woni be accha jurude e ko wala e lawol hitande hikande sahana gouverneur hokki lawol jofal gesano
prise par le gouverneur
en kala hal fi yoy pirto balli latol bal meena didabo kandu konnan wono tefa fa yaato ete chan o hebi yaade chan on jatti sabu be kebi be kawi be e pervier togo nundu konnan koton won ko be gadi latu balgol no fa hande ndu konnan ase on won ko dum wadi be kebi ben don tati gotel dum hokkibe lawol yaadu yesundu enda be potto e majjon ko wadete to enda ni hon faande algerie jongondu konnan nayabal e meena ono yaato fa handar filalatol na mbi andu konna pirto balli ni ko wi'ete tennis de table dum wonno wono balli pamare ko faddete hakkon himbe dum enda hankandu konnan ase alal o nañ do ñeme be ngadi batu mawdo do fi buru ndurgol wawde majjum dum wonno ko fande may Moussa Dobou lati kawn ho rejo hon fande fedde de enda o andin do enda ni Sakina Gazi wono be ngardi
la particularité
har ko darta tennis de table kawon paddol bal hun do table no wade no kuje didi fariyandube e farlardube to henno fu rewbe no gada du worbe no gada dum do korohon cionnyay kom e jodoto pelle jetati non de regioniji jetati leydi Niger region fu no wadde himbe mudul lardube be larda e rewbe e worbe gadobe paddol bal hun ko en do table gonga sador maji keppata gamme ngala e men gaddane balla do fi on en noodi sador maji mawdi pelle den en fu no gadda balla golloobe don en e garawbe gada fijoji di en gambe garan ninon be kokko e mabbe be gada fijoji di en kaydi belabe
bon des sacrifices parce que il aime la discipline
yerno kalale kokkol kibaari mi en jokkani hono ko kibaari yiden kali hala gomnati kany e walto mu en don dari e lay nokkuje fugan wadude jam e sey potade pamra ko bibe leedi komin mo kolo don ko rewbe worbe sukabe mawbe funo don dari do fi on endane funo da balaga mu rejemo tilabere won ko dun taba jonno mer mo kolo wita kana salamatu sulay mo andina en be gobe ngada gam batte neddo fu wadda balaga mu dun sukabe umator rewbe jam arif
no ina tugol sukabe ummatore der lawol surude e wartirde jonde jan e potal wadirte le commune mokolo
na patnatol sukabe robe do fi jonde jam hakkune himbe dum woni dum wadire no handiri der commune mokolo sabi fini alla fu deni muradu robe wadama faabe noddama ibe noto borobe commune on gam wadugo golleji
occupation yalla sukabe ummatore robe nonata der lawol jonde jam e potal le commune onna
effectivement bibbe rewbe no gatte hen do fi joddingo jonde jam der commune do golleji gon ko ewata sukabe ummatore rewbe no noddi gam waddugo balla mudi ibe gara ibe gada golleji de be kaja e mappase a l'action
golla ngal hen sukabe ummatore goni e wadde der fi jonde jam e portal
cette jeune wanga ummatore no gadda balla mudi sanne do fi golleji di sabi deni yewtereji pindinol yago e himbe no haja e mabbe ibe nodde na batuji joda kalen ko robe gatta to himbe kawrata no jodo hanu fadaaji nonni to bandira e mabbe ummatore e gala golle be gam fodugo hakkiloji mabbe do ko tuuga
tik bako miden andi ko commune modo wala bawde ko watta golleji din odon godi walloobe
wi effectivement non godi balloobe ya nanganoobe ummatore be do fi wadango himbe yewtereji pindinol e beydango be andal e yilaru e fijirdeji kewdi di finata waji e adaaji lengi leddi Niger baaje ire wittine deto no wodi fedde go wallune hawrinde mawne wada to duudal lengi in kawri fulbe non bellaabe non germaabe non hausan kobe non akaini e gadi jeddide bumbure ibe gada golleji fere fereji gam barkingo fina tawa leddi din do lawol juddingo jonde jam e sodugo endan hakkune himbe miden mija do golleji gada di fu no wadan himbe gadda balla mu
ene leur aide
donde yewtere maire mo commune mo kolo woni ko kibari e fulful en antili joni mi acira Ousmane Sina wadan kabaruji e dengal hausankore mbalante jangwaade.